Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi rima te kaumāwaru. Exercise 58.
This exercise also practices exclaiming about the quality of something or someone, but this time with an alternative pattern. You will hear the English, which you should interpret. Whakamaoritia ēnei kōrero. Hei tauira ēnei.
How nice the chicken smells.
Te kakara hoki o te hei hei.
How industrious you all are.
Tō koutou puku mahi hoki.
Tahi.
How small that child over there is.
Te pakupaku hoki o tērā tamaiti.
Rua.
How smelly these fish are.
Te haunga hoki o ēnei ika.
Toru.
How tasty our sweet corn is.
Te reka hoki o a tātou kānga.
Whā.
How horrible those people are.
Te weriweri hoki o ērā tāngata.
Rima.
How dark this forest is.
Te pōuri hoki o tēnei ngahere.
Ono.
How slow you two are.
Tō kōrua pōturi hoki.
Whitu.
How hard you all work.
Tō koutou kaha ki te mahi.
Waru.
How hot our house is.
Te wera hoki o tō tātou whare.